Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Ɗo yo studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Sidjo Tamani.
Altinere sappo e go'o lewru janvier hitande 2016 sappo e jeɗɗi yande ƴaɓɓiri masil maji capanɗe nayyi e joyyi meɗen tawa e ley maison de la presse Bamako. Sakiraɓe hande on kombiti ton wiide fa hande wala fuu jeytinkiniɗo suutagol kanko leydiyanke Suisse noddirteɗo Béatrice Stokely o suutama ley laamu Tumbutu o ley sakkita jontere nde kaa ko jaali e hakkillaji ɗi fuu ana nayori gueɗe murtuɗe ɗe. Sakiraɓe on kombiti ton wiide yimɓeɓe gotanaɓe ley saha leydi ndi kolliti metti muɗum en fewde e norafi ndenagu o wondi e ñangude ley saha leydi ndi ley majjum ɓe gaɗi nodditago fewde kala e guɓe murtuɗe ɗe kañum e gouvernement o tinno yawna golleji kaldat e kawral ngal fa yettoyade e walde ministrema nde tinno fiya dabareji tendiniɗɗi ko nayi e banggal ndenagu ɓiɓɓe leydi ndi ley saha leydi meɗen ndi. Talatare ɓettine nde walde Nations Unies nde walli fiike dewte ɗiɗi cawɗe wayde jukkede gotuɗo ley leydi meɗen ndi fa yettoyade e wayde rewde hakkeji ɓiɓɓe adama ley saha leydi meɗen ndi ley basiji kuɓɓuɗi ley nokku kidal o ley hitande 2014 nde. Sakiraɓe on kombiti ton wiide ɗum hono yimɓele fa yettoyade e gueɗe murtuɗe nottirteɗe plateforme kañum eɗe sema ɗe kañum e gouvernement o waran joɗade e batu jujure nokkure nottirteɗe Algérie ñalade sappo e jeɗɗi yaade sappo e jetti lewru janvier ndu ndenoɓe kolliti wiide fada majjum yo moɓuɗe kala golleji gaɗaɗi ley kabaru kaldal e kawral ngal. Sakiraɓe ɗiɗo kabaruji ɗi woni kabaruji mawɗi ɗimen jogani hande jottino on kabaruji ɗi yo sakike moɗon Barke Cissé bisimilla moɗon e heɗade. Sakiraɓe kompite wiide fa hande wala fuu jeytinkiniɗo suutugol kanko Béatrice noddir ɗum woni leydiyanke Suisse cuutaɗo ley laamu Tumbutu o ley sakkite yontere nde ndenno kaku holi ko jaali e hakkillaji ɗi fuu ana nayori banggal guɓe jaadinkoɓɓe. Oumar Waygal hono kabar o wurri.
Ko yimɓele kumminiɓe kabaru ndenagu gomɓe to Tumbutu kolliti willi hen ko oɗo neɗɗo wakkere nde warta fo suute nde yimɓele bomɓe sumuɓe ɓe landiniɓe oɗo golle fa ɗum fewi ko AFP holliti willi hen fa hande duɓeɗo yimɓele yoɓe gollidoɓe guɓal jaadinkoɓe noddirtegal akmingal. O wakkati joni ko horgol ngol fuɗɗi to Tumbutu won neɗɗo goto ɗum onon laamiɗo kabaru horgol ngol haalili ortemɓe kolliti wid sa ƴeewi ɓeɗo yimɓele yoɓe gaɓɓe ɗiɗo bonandaji ɓe yoga e gollidoɓe guɓe jaadinkoɓɓe du. Oɗo neɗɗo suwi solitan wede avril 2012 o suutanoma ley lure Tumbutu nde caggal muɗum nde mo yoppita wakkati nde mo yoppititte nde du hollitama wiyede sina ɗum woni yimɓele jaadinkoɓe gonnoɓe to Tumbutu to ngal ɓe noddirta ansar dingal ɓe kaldi e suroɓe gonɓe to Burkina Faso toɓe. AFP holliti wille hen sina jawdi yoɓa so heeɓi yoppitede ka guɓe jaadinkoɓɓe kañum ɗum won laamiɓe to Burkina Faso toɓe ɓe fuu ɓe penni oɗo golle ɗum e tawede fuu wakkati nde o yoppititte nde ɗum woni guɓe jaadinkoɓe nangguɓe mo ɓe kolliti wid so ɓami fa o yoppitama foti o wirfito e ngal lure Tumbutu nde kasen.
Caggal hono ko o leydi yanke Suisse nan nga ɗum woni ko suuta ley laamu Tumbutu o yimɓele ton ɓe kolliti wiide kamɓe wala fuu koɓe paami e ley kabaru o ndenno fewde e honono rafi ndenago o wondi e ñangude ley saha leydi ndi ɗum sabimbini so yoga e gotanaɓe ley laamu Tumbutu o nantini kongi muɗum en fewde e rafi ndenago o ndenno ɓe dardi kala laamu o kañum e guɓe murtuɗe ɗe tinnoɓe jawna golleji kaldat e kawral ngal fa yettoyade e walde ministrema nde ɓe tinnoɓe piya dabareji tendiniɗi ko nayi e banggal ndenago ɓiɓɓe leydi ndi ley saha leydi meɗen ndi. Alkaydi Mohamed Touré o député Direy keɗe ko haali e do faccitago Ousmane Dikko.
Hono ko wondi e wadde ton ko wala fuu ko wawi haalede e dow mum yo kanko hoore makko sini heddata Tumbutu wala ko wawa hen ene ɗo o nanggano arande nde o wi taɓande o fiyata ƴiwde ton wala fuu ko wawa e ɗum ka kanko hoore makko omo andi omo e ley guidago nokku hono ɗo ɓe gondi e donnude sérias ndenno kanko yo yirwide dina chrétien yaagu o wonduno ha sinni ana anda tiɗal ana ɗon ka e ley hono kabaruji asoɓe Sir Barkane kañum e larme mali fawarde e ministrema wonɓe tonɓe ɗiɗo golleji minaki wonko laaɓani e majjum saabu de ministrement andini wiide wona fa waɗa wolde wadde ɗum ndenno hoɗum wadde ɗum ana hani haalande men ko wari wadde e hakkille an ka pamaru e golle e majjum yo hadde suivili en torrede min paamali ɗum min garata faamude ɗum du fa hande so tawi ni yo enen ɓe gaari wallude fuu ɓe kaalane e koɓe jiiɗi saabu wala fuu komin paami wonko cuuɗeɗe e kabaru saha leydi ndi gofanma kañum e guɓe ciññiɗe ɗe nafaka mum e hande yo yawɗinde dakugol guɓe ɗe sowona guɓe ɗe ka se kaɓɓorɗe teta wala fo faamude e majjum.
Sakiraɓe kollitewene komoni miijangoji moɗon dow hello amen noddirtego page Facebook Sidjo Tamani ngo.
Tamani
sakiraɓe kumpite wiide talatare ɓettinde nde Nations Unies walli fiike talkiji ɗiɗi cawuɗi rafi jukkede goduɗo ley leydi meɗen ndi fa yettoyade e yeddugol hakkeji ɓiɓɓe adama gaɗaɗi ley basiji kuɓɓuɗi ley laamu kidal o ley hitande 2014 nde fa yettoyade e basi kuɓɓuɗo hakkunde guɓe murtuɗeɗe e gendi nottirtedi tina hamma ley hitande 2015 nde. Oumar Waygal hono kabaru imagol ngol wurri.
ko goldo imugol holiti widle hen hono bonandaaji gannodi kidal hakkunde gubbenon tirtod azawad kanye armi mali obe ko liti wid sa ewi gubbenon tirtod azawad de be ngadi bonandaaji kewdi ton be kensiki be mbari ko yaati yimbele njettom holita wedi le be do yimbele njettom du laamu mali o yimbele mabbe jeegom an hakkunde ben fa hande ko goldo imugol holiti widle hen armi mali o hore mudu wakande basi o wulno hakkunde mabbe de holita wedi utti yite fewtude e civil en bangi goddo de do dewtere holiti wid wono gubbenon tirtod azawad de kanye non tirtod platform de wakande be gon no memi dirdile sa haleedi meden di dum wodi so bonandaaji kewdi ngadi ton gubbenon tirtode gatchaade holitaaweede be kirsi ton ko yaata yimbeele jeegom kanje gubbenon tirtode azawade holitaaweede kambe be kinni hedde be ngado ton wiikaaji be tuuti yimbeele gatchaado ko yaata taton fa hande ko goldo yimugol holiti widdi do bonandaaji fuudi ngadi yeso armi mali o be gonno ton kambe kanno haybudo hono yimbeele gombe tonbe wala fu ko be golli do hen so dido sariyaji nabama wakkati jono yesudu sariye idum way hayfude lamu mali o
sakirabe kumpite wiide gubbe murtude kala gubbe murtude tongude talguru kaldal e kawrangal kanyun e gouvernement leydi meden di fa yotto yaade e walde turobe dental leydi aduna an haani joddade e batu nyalaade sappo jetti yaade sappo jetti lewru janvier du to nokku alangerito faada mudun faabe tottondir hakkillaaji kala e do golleji ngadaadi le bangal kaldal e kawrangal kanyun e yidude do tobbe gondude sagginde kabaru kaldal e kawrangal le wattu joni o attay ag mohammed o goto e walde semande dum woni gube notrité de azawad e kede ko hali e do fajitango Ousmane Dikko
ayya minenka ko men pami e lettre de imade mum yo andudo ko heba e le dabare de ende ko fali hen fawarde e tidala goduda handen ka gube yogaje gondi e gollude handen o fawarde e haldude dabare joinde gede golloje de sabe adadu majje an anda yo imadara golle gede de won ko kebal mum tiidi dum fu anatina golleji majje ko warata o barti sappe jetti lewrundu wadda pochondiral hakkilaji do kabaru o daku ngolgoldu yomijo mangonon yo bangal deena e soldetengal golli ditte do e kabaru politikaku kanale golle fu yaade yo hollitinde le kawrangal waltigo seria ana heja kanon ana heddi heedi government mo golle mum fuddali ga amenga deenagu ana tongi e politikaku
odo batu waran wadde e wattu de rafi deenagu o wondi e hebde sembe mawdo le sahal leydi medden din tan dun sabe bini so walde platform de holliti wiide hu fu ko buri ardinere joni dum woni fiende dabareji nayide le bangal denagu li sahal leydi meden di den dum ne wawa latade sina hono fu am fu e mabbe tinno fawndira bawde mudun be dokkondira juude faabe pide dabareji nayide le bangal denagu li sahal leydi meden di maitre Harouna Touré o jottino halaji walde platform de kede ko hali e do fajitango Ousmane Dikko
le lettre nde wiyama wattu kejanado jabbi ke ila e timmode le lewru juin de wattu wari moko heba ko ande ko heddi kanyum e ko yimbe domtudu famane yalla lebbi jeegon tiagal ko kawrangal sinina ko to heewi sahal anele tadela o miijaki lande de datade sababu mudun fay goto hettinaka sera e majjun fay gade sinindi kawrangal de kana tawe tadiral wadi yo kanje ngoni sababu latade wade dejere domine na satu sature se dum wadali fay goto wawa landede ele hono ko kaade men ko kolliti anda ko homo haani jogade na mo haana jogade kaborde ele tajro ka kala an jogi kaborde le sahal lendi wana sema wana platform wala fu bawdo wiide kanyuta an way humanade dabere de le sahal mali yo do gollidinde e gouvernement mali tan fawarde ministre kanyi e barkan tawedu wambe to fay goto hettina ka sera way wartinde de yernde ton Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et les du Suède ngoni pabatobe studio tamani
sagirabe yewo yen ko woni e les régions ngaji meden di kabaruji region di en puddiran to gawo to be kolliti wiide ko yaata e courant ngaji temedere nokirteedi nange warta sindede to gawo to leboli gawo di den no ko yaata chapande jeddi e didi majji kay fu sindama e leengal lurnde minisma warta fo rondade almusadda di do gulleji ko yaata million ngaji temedere sappo joy warta wattede e majjun sagirabe ngartiran faado kulikoro dobe kolliti wiide kasaraaji laawi wadi ton bete hande hakkunde bamako kanyun e kulikoro camion ben goto naati e mercedes goto denno ele majjun chauffeur camion o doggi sabi de sede en kolliti wiide kanko wonno mo wala e gonga yimbe didon barmi ele majjun fa naawi le wattu joni o be nabama e suudu dogotoro kulikoro to en jaran faato sigaso tobe kolliti wiide fedde saraabe dum woni saraabe rewbe le laamu sigaso o nantini wiide le hitande 2015 ne ko yaata e sukaabe rewbe chabantaton e go'o ngoni julnaabe le ngallure sigaso de denno njoyon e mabbe heddike hen denno dum sabimbini so chabande njoyon e mabbe wondi tottondirde hakkillaaji do di do golleji faada mudun yo famminde jama o do kutteji tongidi e julnude sukaabe en gartiran fa do kaydobe kolliti wiide hono batu leyde gonde do runde afrique de fayotade hono lefol sahingel ana won fuddi batu nayi do le bangal dum woni kabaru rentorade nyamuri do do batu fuddi to kayto bete hande ko foti gotanaabe chapande jeego en fayotade dunke en andanbe kabaru rentorade nyamuri de do leyde gondi tottondirde hakkilaji do dabareji kande fiede ko nayi e le bangal rentorade nyamuri ndi do leyde do leyde sagrabe di ngoni kabaruji mawdi di men jogani o hande njottino on kabaruji di yo barke sise ndano sagrabe ketti ke nadde fa hande